Steve.
Mana T. Oh, X. I see. Mboka Dupa. Yeah. Hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss ezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis man hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss ezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis intro moja bad kama movie za James Bond boy ni mbad after scene na kughost na ziduna na brag junyi ni fake wrong na bad hizo pesa zenyu kidogo next touch neza tutacho jo vile tunanukisha mta mandom kuwaka all night kama star before walinibeba ndogo kama aunt never give two shits never never give a fuck man na levitate niko juu niko flawless top party squeeze na suka ma air hostess tomba shida zako na kizungu fuck your problems madam tuliza kasheshe na forehead kabla tuanze yota kaga foreplay asethi me stand asethaki aziko fallen ana kamlami ndio mana ni umwasha foreign na alinitambua na MT4Ks hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss ezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis man hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss ezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis ata niko daktari siezi ka retreat ata nkwe nyama kasi biza duwezi meet pole madam ni kasi naga feeling zili fed after Patricia lika na forgive me no turning back man never fear never down ata goli atezi ni kanyagia nimekuja na silencer chuma wezi sikia omengiza chupa dizenadi wanezalia sikia tulivutadi heri atuwezi subiri zikishuka tunazipandisha mara ya pili siezi sis vile na come sina speed limit tunakufinya bengo kawe ni msaliti na mwita rafiki lakini vile anakupima si anakuita ratili na miss siezi sis najituma kama jangili nasonga kusonga nasonga na rori anasonga umebonda hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss siezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis man hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss siezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss ezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis man hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss ezi sis napigwa blue dicks chukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo ezi sis wezi sis.